Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
Be doers of the word with 657 AM, Sounds of Life.
We need you, our Heavenly Father, as the deer pants for the water. This morning we need you, Thixo wethu olungileyo, ngoba xa sizama uzenzela somandla kulungi, Nkosi yamakhosi. Our soul thirsts for you, O our God, this morning. We thirst for the living God, this morning, Thixo wethu olungileyo. When we come and appear before our God, our tears, Nkosi yamakhosi, flow before you, Lord God Almighty. We are crying tears, mighty God of surrender. This morning, oh God, we are crying tears, Lord God Almighty, of relinquishment. We are crying tears this morning of realizing, Thixo wethu, that we are better off broken in your presence, Almighty God, than trying to build ourselves outside of your presence. We are better off, Lord God Almighty, relying, Thixo namandla onke, on your strength, than to try, Almighty God, to trust on the arm of flesh. We are better off this morning, mighty God, relying, Thixo lungeka kakhulu, on that which we do not even know, on the evidence of that which has not yet been seen, on the substance of that which we hope for. We are better off this morning, mighty God, than to rely, Thixo wethu, on the tangible things that we can account, mighty God, with our sight, with our hands. We are better off this morning, oh God, believing that you are God and that you are a rewarder of those who diligently seek you. This morning, as a city, siyakudinga moyo ingcwele, sitha sinawo amandla kodwa siyakwazi ukuba wena unamandla. Asisithi siyakudinga mthetheleli wezono zethu, sithi siyayazi into yokokubana noma thina sesiphelelwa kukwenza, Thixo wethu, siphelelwa kukuqonda, siphelelwa kubulungisa bethu. Siyayazi ukuba ubulungisa bakho buphelele somandla, abudingi into, Thixo lungele kakhulu. Siyayazi namhlanje uba xa sithi siyakudinga, Nkosi yamakhosi, sithi noma sesiphelelwe yimizamo, eyakho imizamo somandla ipheli, ngoba izinto zakho, Thixo wethu, zenziwa ntsha mihla ngezolo somandla. Uyayihlaziya, Thixo wethu, inhliziyo yethu, uhlaziya amandla, Nkosi yamakhosi, uvuselela umnqophiso, Thixo lunge kakhulu, ekuseni namhlanje xa sisondela phambi kwame lwakho, sithi siyakudinga moyo ingcwele. Siyakudinga, Thixo lunge kakhulu, ezinhlizweni zethu. Siyakudinga, Nkosi yamakhosi, namhlanje. Siyakudinga, Nkosi yamakhosi, kwiindawo apho besingakhange sicinge basakudinga khona. Siyakudinga namhlanje, apho besiziqonda khona basawambe sihambe sidinwe, sikudinga. Siyakudinga, Thixo wethu, for ingomso lethu esingalaziyo, ngoba Thixo wethu, izinto zangomsa sizazi, kodwa siyamazo liphetheyo ingomso lethu namhlanje. So khothama kaloku madida, sizokhothama kaloku ntsimbehle sinye, sizokhothama kaloku dwala lethu langonaphakade, sizokhothama kuwe mdala wezintsuku, sizokhothama kuwe wenombetha amandla njengengubo, sizokhothama kuwe Thixo lunge kakhulu, owaqala zonke izinto, zonke izinto ezipheleliswa kuwe. Sizokhothama namhlanje, Nkosi yamakhosi, sithi as the deer pants for the water. Ah, Nkosi yamakhosi, siyakudinga. Umphefumlo wethu ulangazelela wena, ulangazelela wena ekuseni, Thixo wethu olungileyo. Xa singena, Nkosi yamakhosi, sidabula sibona inyanga entsha, sithi Thixo wethu, sidinga wena. Xa sibona, Thixo lunge kakhulu, sesingena kwiindawo ebesingaziqondi basawungena kuzo, sithi Thixo, sidinga wena. Xa sifumana, Nkosi yamakhosi, those good news uba we've made it, Thixo wethu, we realize that isingena nje, Thixo wethu, asinabo ubulumko obaneleyo, Nkosi yamakhosi, sesingenile nje kula maxongo, asinabo bubulumko. Sidinga wena ekuseni, Nkosi yamakhosi, sidinga wena, Thixo lunge kakhulu. Atho bhala kakuhle, was glad when they said, let us go to the house of the Lord, ngoba kulapho, Thixo wethu, esikwazi ubona kakuhle ubungcwalisa nobuhle bakho ekuseni. Sidinga wena, Thixo wethu, usivulela amasango endumiso namhlanje ekuseni, sizokhaba sikhahlele siphakamise wena. nasiqalo nesiphetho siphakamise wena mhlengi wezimpilo zethu siphakamise wena sithando senhliziyo zethu sidinga wena namhlanje ekuseni nkosi yamakhosi siyakudinga thixo Asikwamkela nkosi yamakhosi in our midst this morning sisithu thixo ongafaniswa nawe bawo besingekamponi thabathi ndawo yakho ke moyo ingcwele unxokole nami mnamntu unhliziyo thixo wethu iqinileyo unxokole nami namhlanje ekuseni mnamntu ungaqondiyo unxokole nami namhlanje ekuseni mnamntu uqhele ukuphikisana nentando yakho uthethe kuvakale kuguquka izinto namhlanje ekuseni siyakudinga Olunge kakhulu yise nyana moya oyingcwele siyakudinga this morning in Jesus mighty name we establish Lord your lordship in our midst and we bless you Father for being the God of our fellowship in Jesus mighty name thank you Lord
Radio Pulpit 657 AM a companion for those who need encouragement listen to us on our app or visit radiopulpit.co.za
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
You're at 657 AM, Radio Caring, 24 hours a day.
Answer me quickly, Lord. My spirit may fail. Do not hide your face from me this morning, or I will be like those who go down to the pit. Let the morning bring me word of your faithful love this morning. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, O God, for to you I entrust my life. Rescue me from my enemies, Lord, for I hide myself in you. Teach me to do your will, O my God, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground, O God. For your name's sake, O Lord, preserve my life. In your righteousness, bring me out of trouble. In your unfailing life, silence my enemies. Destroy all my foes, for I am your servant. Rescue me, O God, for my enemies, O Lord, for I hide myself in you. Teach me to do your will, for you are my God. May your good spirit lead me on level ground this morning. Thixo wethu olunge kakhulu siyakudinga moyo ingcwele njengenjuzela inqaniwe namhlanje siyakudinga Thixo namandla onke.
The words of the Lord are words of life. Your heart is on 657 AM.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
From your ear to your heart, to your mouth to your feet, join this life on 657 AM.
Bayethe uNkulunkulu wethu ongcwele, bayethe mnini mandla onke, bayethe wena omiyo njalo, bayethe wena ohlele sihlalweni somusa, bayethe wena ongcwele kakhulu, bayethe wena obabazekayo, ebusuku baba wethu namandla. Uphakeme kakhulu ngwele ulungile uNkulunkulu wethu namandla sesikhona somandla sesikhona entabeni yakho asizile ngenjwayelo asizile ngokwazi kodwa inhliziyo yethu babi yakulangazelela ikomele Jesu njengokuzela ilangazelela amanzi emifulo umoya wethu kunanele nasebusuku uNkulunkulu wethu sigwalise ngawe sigwalise
Thank you Jesus
uNkulunkulu wethu ongcwele sehlele endlini yombumbi ukuba sakhiwe nguwe sakhele endlini yombumbi ukuba usilungisisise intoni samandla esinga ayenzungekho uNkulunkulu asayenzungekho baba wethongwele emsuku baba wethamandla angawakho ribaba baba se ribaba baba se ilimaya sukha naya eliyasila maya maye Thank you,
Jesus. Feel the pulse of the real life on 657 AM.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Pray, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Hear the word and renew your life on 657 AM.
Ungophilileyo Jehovah this morning, Baselwane. Father, we want to really bless you. Thixo wetholungileyo. Noba nkosi yamakhosi thina besingenawuze sivule imilomo yethu sikuzukise Thixo wethu zikhona intaka. Nkosi yamakhosi eziyakubabaza ekuseni Thixo wetholungileyo sikhona isibhakabhaka sesiyavuma msali wethu kuba wena nguThixo. Nokuba thina nkosi yamakhosi singakubandeza indumiso ekuseni uyakwazi uphakamisa amatye Thixo wethu vuma ukuba wena unguThixo nokuba thina singavala imilomo yethu singavumi Thixo wethu kukunika ukutya kwendlebe yakho sikhona intaba Thixo wethu siyangqina ubuThixo bakho namhlanje ekuseni inhliziyo zethu sikulambele Nkosi yamakhosi inhliziyo zethu sikhana ukukubona usebenza Thixo wethu in our midst ulungisa inhliziyo zethu ulinkohlakalo zethu uxolela izono zethu Thixo wethu olungileyo usaphula intando yethu somandla uyifanise neyakho ekuseni usenze sivume Nkosi yamakhosi apho sinenkani khona Thixo wethu usenze sikhothame emzali wethu ngokuba xa sekuthethe wena kusuke sekugqitywe zonke izinto Thixo ngokuba wena mzali xa sewunqwala intloko wafuma kusuke zonke izinto zesiphelelisiwe namhlanje guqula inhliziyo zethu uzilungise bawo ifane nentando yethu ifane neyakho ekuseni ngokuba somandla lowo owaziwayo ungophilileyo ekuseni Nkosi yamakhosi khawufikelele kwinhliziyo namhlanje ekuseni edakumbileyo khawufikelele Nkosi yamakhosi kwabo baphelele lithemba khawufikelele ekuseni Thixo wethu kwabo balahlekene nenjongo yobomi khawukuvuselela ubomi namhlanje kusenivuselela ubomi Thixo lunge kakhulu
657 AM Radio for believers in action.
For there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Become active, active in faith. 657 AM.
Apho somandla sekophuke yonke into kwaphela yonke into. Apho somandla abantu sebe phume ngomnyango bashiya Thixo wethu olungileyo khawukube ngomzali namhlanje uvaka lugunquza kwizindlu zethu Thixo wethu ezi empty this morning uvaka ufunduza moyo ongcwele uthabathe indawo yakho Nkosi yamakhosi apho khona kukho khona Thixo wethu any emptiness fill us up this morning mighty God wash us again Thixo olunge kakhulu phansi komthetho
mthombo wegasi lakho elinqabileyo elinamandla igasi lakho thixo wethu elingaphelelwa kukwenza elingaphelelwa yimisambo khakho sihlambe namhlanje thixo wethu uncokola izinto ezintsha nkosi yamakhosi apho thixo wethu sekuphelile nkosi yamakhosi sekuphela uqonda kuphele even our destiny shut up mighty god revive this morning oh god revive us thixo wethu as we come before you sithi nxaniwe inhliziyo yethu inxanelwe wena somandla sesiwaselile kaloku somandla amanye amanzi angengawo amanzi omthombo wakho saphinde thixo wethu sazisela izinto ezingeyizizo thixo wethu eziphilisa umphefumulo wethu namhlanje sinxanelwe wena nkosi yamakhosi kuguquka konke kwethu this morning sizocengana nawe mzali wethu ungasishiyi namhlanje thixo wethu usijonge ngetarhu lakho nkosi yamakhosi nkosi yamakhosi sinxanelwe wena bawo
get in touch with the truth the light and the life 657 AM.
Do you need prayer? WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you.
Faith, hope and love. Experience victory in your life on 657 AM.
Hallelujah. UJehova ngophilileyo this morning basalwane. Ungophilileyo Jehovah, you know I'm reading a scripture for another platform, not for today, but iyahlala kumukuthi. Let me just read it even for us, Basalwane. Hallelujah. Anything is possible. Glory be to Jesus. Anything is possible. Let me read it in another version. Hallelujah. I've got it here opened on the Message version, and I know that it's a lot more emphasized in the New King James version. There is an evil in all that is done under the sun. That one thing happens to all. Truly the hearts of the sons of man are full of evil. Madness is in their hearts. Whilst they live, and after that they go to the dead. But for him who is joined to all the living, there is hope. Oh my God. For a living dog is better than a dead lion. Literally, Zutum Shumayeli apa kakate kakat. Nkwabo ba kunethemba. You and I, mtasekhaya, it may look like in our situation okanye kwimeko yam okanye kwimeko yakho it may look like akukho themba kodwa ngenxa yokuba sinqophisene nobomi ubuqu obo bomi obunguYesu Kristu lithi ilizwi likaThixo kunethemba this morning kunethemba mzalwane empilweni yakho noma wena usaboni ngamehlo kunethemba but for him who is joined to all the living there is hope this morning likhona ithemba ungavumi to believe anything else mntasekhaya likhona ithemba this morning likhona ithemba ekuseni namhlanje likhona ithemba ungavumi uThixo athe ncokola nawe ube wena ungeva ngoba ithemba likhona namhlanje because to all who are joined to the living there is hope this morning athi uPaulosi to the church in Corinth hayi ningakhathazeki bantwana basekhaya ningakhathazeki kade kakade zonke zawuguquka ziphele kodwa faith hope and love zona zimile aziguquki kodwa ngaphezu kozo zonke uthando lumile kodwa ithemba likhona kwabo who are joined to the living this morning glory be to Jesus. We want to welcome you, Basalwane. We're going to be coming back to read from the book of Joshua chapter 1. Yes, we're going to read from the book of Joshua chapter 1. Namhlanje kuseni ndivile umfundisi, you know, I think he was concluding the program, Pastor Tobe Jane. I hope I'm pronouncing it correctly. Pastor Tobe Jane, and he was explaining that andiva ndaqonda yo ubawo uyayithetha into xa sekuthetha uThixo, you know,
umoya kathixo uyathobela uyavuma uyanqinelana this morning because he's talking about the fact that ibandla maliphakame because the light of God has come and the word that God has just placed in my heart this morning is to encourage you to be bold and courageous hey mtasekhaya utyale ngesifuba noma kungathi akwenzeki utyale ngesifuba be bold and courageous we're going to come back and read from Joshua chapter 1 bazalwane we're looking at this young warrior who is being given an assignment that is way bigger than his age it is even way bigger than anything but because he had spent time being trained under the leadership of Moses now the time has come uthi uyambona baye ngahle lomfana oyike endleleni uthi be bold Jesus and courageous uze ungoyiki Joshua uzungoyiki namhlanje ekseni be bold and courageous in Jesus mighty name
we are here 24 hours a day with the message of hope faith and love on 657 am
do you need prayer WhatsApp your name and your prayer request to 082-657-2729 and our care center will gladly contact you to pray for you. Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life. A winning team on the road to eternity.